Fai mai le whainga mālo le state o Victoria. O le ao lātou talia ina uma le silia ma le lua se lau o fautuanga ua tuina ane e le komisi sue sue I le mata upule nei e whaatatau I sā wanga I tono ainga family violence. I le whamsinonga na tula I le komisina o le komisi sue sue o Marcia Neve ma faa I loa se tala e whaatatau I nisi na mawhaio na faa sāo I na mai sā wanga I tono ainga. O se li pote o pito lata mai le nei e tu sai fo I o le nei mata upu tāua family violence e peo na alia e mai pe tono atunu ta I tasi au fia I maustalia.
Susan Jones, and that's not her real name, and her four children escaped from her husband after years of horrific physical, sexual, financial, psychological abuse. It began shortly after they married, and it escalated when she became pregnant, when he kicked her in the stomach.
Wana o le tasi lea o mata upu whapenei. O loo whaafunga ina le komisi il teminei, leo loo sila silai inisi o mata upu e whaatatau I le alo fia ma le pui pui o le ainga mai sa wanga. Vaveo na faya se fainga au le itupu, ato ai ma le tūlanga whaatū la fono ma nisi I tu ainga o fesoswani. E siria ma le afe, fina ngalo whaalia sa whaailoa I tutonu le sefulu tolu masina sa faya ai le nei ilo ilonga. O le wha mtalanga le wha masino le o Neve, o le iunga o su esuenga mai loilonga sa whaia, ua whaata atia nei ilumo le Parlemenia Victoria.
I think the key message in our report is that although there are good things being done by many services, good features of existing systems, the overall response to family violence needs to be transformed.
O le li poti foi, o lo o whaeloa mai e whapea, o se vaenga, po o vaenga umo le whainga mālo a Victoria, e au fiei ma au au nanga a leo leo ma wha masinonga, ua matua maofa, ma lo o wha whainga tā foi o na wha marieni mana o ngau nisi o tinamata maitai, wa fiei nei sa wanga, ai le ngatai lea, o le tupulanga talavou ma whanau.
We also know that there are some groups in the community who face particular barriers in seeking help. People from Aboriginal and Torres Strait Islander backgrounds, where there's a high incidence of family violence. People from culturally and linguistically diverse communities. Older people. People, particularly women with disabilities. People in gay and lesbian and transgender relationships. Transgender and intersex people. All of these people find barriers in seeking help.
O le soe suenga la le komisi le nei, ua fai ai fautuanga e lua se lau lua se fuluma le fitu. Lea o le a sila sila I eile faalulunga o Victoria, le Premier, o Daniel Andrews.
This is Australia's first commission, Royal Commission into Family Violence. It was always designed as firstly an acknowledgement that the system is broken, it's failing too many people. And the Royal Commission was our highest and most formal way of getting the answers that we need.
Iai whaatasi tutonu nei fautuanga, le fausia leo le whamsinonga whapitoa, special courts, a meise o le sootanga o nofuanga saunga le mūpo safety hubs e mawai fso swani. Ta ua le whamsino leo Neve, e mana o mia Victoria ni tūla afono fau, e mawhaina whaale le iai le fesota inga I le vā o le tūlanga tau I le lango lango, ma leo fuina o le au aunanga.
At the moment, there are really serious barriers to information sharing between all of the people who make and services who may come in contact with victims and perpetrators. These barriers make victims unsafe and help perpetrators fly under the radar.
Na ia whailo foi, o le li poti le ale komisi, o lo o tāua ai foi ma le whaatino ina o tiuteo leo leo, I mata upu ia au fia I sa wanga I tono ainga.
As far as the police are concerned, we recommend that frontline police be equipped with mobile technology to relieve them of unnecessary paperwork. We also recommend a trial of body-worn cameras, that is, cameras worn by the police, to make it easier to gather evidence.
O Rachel Balsor, o le whaarurunga o le kulupu o whaingoina o le waia po o le Women's Information Victoria, ma waiata lia ina fo'i fautuanga na tu inatu ele komisi ilo ilo.
There was one recommendation in particular that we were very happy that was included, which is making sure that the voices of victims and survivors are heard in all of this process, and that the victims have a voice in service delivery and that they inform the policy around this issue. And we were very happy to see that recommendation included.